mukwano gwoje wansindika natuse mirembe natuse yo muganda wange naye tewali mirembe namusanza asiba na bintu bye twaddeyo mukyano
anti nawulidde ayagala kwetuga tyakoye ebizibu
ye mukyala wayagala kudduka akoye mbeera
naye yabadde ky'okutuuka kwekyo eyali amanyi okusaba
tayagala kusaba oli yakyawa okusaba tayagala katonda oli yakyawa katonda
togwa mu maanyi munnange guma omwoyo mutima gwe munafu kati oliawo wake kubagiza sigwa soso kulaba ebizibu ye lwaki toddira ebizibu n'obiwa katonda byotagenda kukyusa byesibyeko ne byosobola ogayala saba zimaanyi gomunnaku lyessuubi ly'abakadde yimusa okukkiriza kibalenga ekiwedde ng'ekiwedde
Katidaba, imuso kukiriza, chibalenge.